kwa nafasa kwa rudisha na penda. Mininga kurudisha wewe. Kwa nafasa kwa rudisha waloenda. Mininga kurudisha wewe. Wewe wando likuwa kweli swaipa. Moyo mocha wana wiba. Nakosa wakumweleza hizi shida. Umenachia msiba. Jama ilai, ilai, ilai mola. Mazona kosa takuni fariji. Mili kupenda ila lakini mola. Diendo ame kupenda zaigi. Anafasa kwa rudisha na wapenda. Mininga kurudisha wewe. Kepo nafasa kwa rudisha waloenda. Mininga kurudisha wewe. Wewe kama ngepo nafasa kwa rudisha na wapenda. Mininga kurudisha wewe. Kepo nafasa kwa rudisha waloenda. Mininga kurudisha wewe. Wewe kifo akina huruma. Nikiwaza kifo na kosa tala kusema. Wea kuwa nguzo tulikuwa chuma. Kinachoni umiza umeniacha mapema sana. Aya kwa naweza ngemrudisha baba yangu. Kwa naweza ningemrudisha mwanangu. Kwa naweza ngemrudisha seba yangu. Kana wazo ngemutisha mama yangu. I miss you mama. Ushangi kwepo mama. Nazo nuro inaoma. Ushangi kwepo mama. Tasinge tokea. Jama ilai, ilai, ilai mola. Nazo nakosa takuni fariji. Mili kupenda ila lakini mola. Yemba mekupenda saigi. Kepata nafasa kwa rudisha na wapenda. Mininga kurudisha wewe. Kepo nafasa kwa rudisha waloenda. Mininga kurudisha wewe. Wewe
when I was on the moon, they shall say, when I was on the moon, they shall say, when I was on the moon, they shall say, when I was on the moon, they shall say, when I was on the moon, they shall say, when I was on the moon, they shall say, when I was on the moon, they shall say, when I was on the moon, they shall say, when I was on the moon, they shall say, when I was on the moon, they shall say, when I was on the moon, they shall say, when I was on the moon, they shall say, when I was on the moon, they shall say, when I was on the moon, they shall say, when I was on the moon, they shall say, when I was on the moon, they shall say, when I was on the moon, they shall say, when I was on the moon, they shall say, when I was on the moon, they shall say, when I was on the moon, they shall say, when I was on the moon, they shall say, when I was on the moon, they shall say, when I was on the moon, they shall say, when I was on the moon, they shall say, when I was on the moon, they shall say, when I was on the moon, they shall say, when I was on the moon, they shall say, when I was on the moon, they shall say, when I was on the moon, they shall say, when